DazzyMusic.com.
Akalimba walimba, akalimba walimba, akadalisa wadalisa, akadalisa wadalisa, akasinda nyingo iye, akasinda nyingo iye. Palibe anga temberere, palibe palibe, palibe anga suse, palibe, palibe anga temberere, palibe palibe.
Abraham anadalisiba, kukala fumu, ya funkolonse sigudiyeo, dali obambana, koma ukasangiba ni mulungu iweyo. Panga bide nawi, ama kwa nilisa, tono usadere ngawa, ndima walako. Akalimba walimba,
Yehova.
Akalimba walimba,
Yehova.
Akadalisa wadalisa,
Mesia.
Akadalisa wadalisa,
Mesia.
Akasinda nyingo iye,
Yehova.
Akasinda nyingo iye,
Yehova.
Palibe anga temberere,
palibe palibe.
Palibe anga temberere,
palibe palibe.
Palibe anga suse,
palibe.
Palibe anga temberere,
palibe palibe.
Kati kuna lembedwa, kuti uzaka la fumu yola muli lanziko. Nalembedwa kuti uzakala bwana iwe zizatega titu zina la Yesu palibe palibe angasuse chifuniro cha Yehova akalimba walimba
Yehova
akalimba walimba
Yehova
akadalisa wadalisa
Mesia.
Akadalisa wadalisa
Mesia.
Akasinda nyingo iye
Yehova.
Akasinda nyingo iye
Yehova.
Palibe anga temberere,
palibe palibe.
Palibe anga temberere,
palibe palibe.
Palibe anga suse,
palibe.
DazzyMusic.com.
Young guy on the pizza.